ngambo ya nangwira nantu ya nampali wansi ndi kwa mulinya lya Katonda mumwagala kitole kitwale runondo savala mulinya lya tetuganye byo birungi ne Yesu mwana wa Katonda yaonyanga naye atebera bidde bali mu kanisa bagirya musimbi muvudde ku mulamwa musiba mu kanisa munyaga bantu naze kwogera ku bakifesi mu kanisa tuli baana abandimu tuva mu Yesu omulokozi waffe tasosolangako banaku n'abagagga bonna kyekimu naye ate olwaleero esaala y'omugagga yanjawulo ku mwavu bamuzza mu kasengeri bamuteekeeyo bamuggyemu ensimbi omwavu atalina ndayira aganyabo toliraba kusumba abantu abo babbya abantu batunza abantu ebyabwe ne bannamwandu mbu basige mukazi gwe ne bwolisiga omala budde nga bakifeesi bwe balya kuba abalinga abo si baddu ba mukama nkomero yaabwe kwe kuzikirira mwawule enjiri entuufu n'enkyamu mukanisa
bakifeesi omuliro kuba kidde leero twake mujje mwena abakooye mulokoke mutukule omusaayi gwa Yesu gumala munaabe mutukule Yesu bwe yayagala ekkanisa neewaayo agitukuze guno omulembe gw'abatukubuzebo leero fe tuliko bakifeesi tubagobye mu kkanisa
kati mwawula abayaaye basobya ku bakazi balinga nkoko beefudde ababasabira muveye mu bizibu bongera bizibu balidde ebyalubaluba Katonda waabwe zembuto zaabwe mwandize mabaala mwe bakifeesi mmwe muleke ekkanisa mukyayisizza kanisa ya Yesu omulokozi waffe simanche mwaba tufuuliddwa nnyabawumba tuutu ze ninda lwalijjo okutwala ekkanisa ye entukuvu muliraba
bakifeesi omuliro okuba kidde leero twake mujje mwena abakooye mulokoke mutukule omusaayi gwa Yesu gumala munaabe mutukule Yesu bwe yayagala ekkanisa neewaayo agitukuze guno omulembe gw'abatukubuzebo leero fe tuliko bakifeesi tubagobye mu kkanisa
kati mwenenye mulokoke muve mu kibi lwalijja ng'omubbi temulimanya okutwala ekkanisa ey'abatukuvu bagamba mwenenye bakifeesi mwenenye mutukuzibwe akomawo okutwala ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro olyogera ki oli muddawa nga wamutegeera n'obuzendiga ze siri mulanzi oba mulaguzi naye alina amatwawulire omwoyo kyagamba ekkanisa kifeesi wenenye
bakifeesi omuliro okuba kidde leero twake mujje mwena abakooye mulokoke mutukule omusaayi gwa Yesu gumala munaabe mutukule Yesu bwe yayagala ekkanisa neewaayo agitukuze guno omulembe gw'abatukubuzebo leero fe tuliko bakifeesi tubagobye mu kkanisa